yangu ime step back.
Shida na changamoto uzitaka kamwe. Why why nimepata to tena huji. Why why nimepata ke.
Kwa kwa hiri kuwa kilio, nimezipata sasa utaki kurudi wai.